Tunajua ni Scratch Diva, you are murder.
Kiende kiende,
mix after mix, ana wapa tu ni man.
Siski
Chesa na mbali best na hali nitaleta mada. Madam
Desma, Desma.
The Scratch Diva.
Hey, on the man, tell her where, and it about now, na cheat, na the beautiful DJ around. DJ Desma. Na man, tell her where.
For mengine sita, go, nitale.
Yes, for mengine sita go, nitalip kando yako kama oh go. I will never let you go, anything that you want, let me no, baby. Girl, tingisha what your mama gave you, nise. Kuja kwangu mia wana dete oso. Abebo na, aswito na. Vilo mene washa mina takatikuna. Aherima, na huyanza. Vile umewaka mame wendo sitima. Se digolo. O mama digolo. Baby digolo, yeah.
O mama digolo.
Beba zile bigi bomba bombo. Akitipita baro ya gomongo bombo. Zile safi ya zina magomba gombo. Mbaka mimi hapa nina gomba gombo. Ame beba zile bigi bomba bombo. Akitipita baro ya gomongo mongo. Zile safi ya zina magomba gombo. Mbaka mimi hapa nina gomba gombo. So abebuna, aswituna. Vilo meni washa mina takatikuna. Na aherima, na huyanza. Vile umewaka mame wendo sitima.
Mix after mix, ana wapa tu ni mada. Mix after mix, ana wapa tu ni mada. Cheza na mbali mess na hali ataleta mada. Yeah, tatia na official hapa. A.K.A. Mr. Chopper Don. A.K.A. Mr. Mada Dem. Nadiko hapa na DJ Desma. Sinajua, the Scratch Diva.
Pini mada. Heat after heat, me na wapa tu ni mada. Kasi mali rasli mali ita kwa ni mada. Cheza na best na hit ita la mada. Heat after heat, me na wapa tu ni mada. Kasi mali rasli mali ita kwa ni mada. Cheza na mali best na hali ita leta mada. Madam ya mada, fanela isa mada. Heat after heat, me na wapa tu ni mada. Kasi mali rasli mali ita kwa ni mada. Cheza na mali best na hali ita leta mada. Madam ya mada, aya so ya man. Ya mi ay kam, we give them a run. Fire me a ban, things me a run. Then a run we, mada adi kes kila kona uwi. Kambolo wako busy wakatika dance flow. Kushodo kako busy kana drop it down low. Odi adi tunamwaga jasho. Tuna rambon kama tuko jambon. So what a bam bam, shori what a bam bam. Mitego mina weko wezi ruka kamba. Umeni bamba nataka kukulamba. Hadi kejani nigurumishe kinamba. Heat after tafuta hit mina wapa tu ni mada. Kasi mali rasli mali itakuwa ni mada. Cheza na mali mess na hali nitaleta mada. Madami ya mada, Fandela is a mada. Hit tafuta hit mina wapa tu ni mada. Kasi mali rasli mali itakuwa ni mada. Cheza na mali mess na hali nitaleta mada. Madami ya mada, Fandela is a mada. Kani wa ada wakishika gun hapa kule bado na wa apa kata Jackie Chan. Ini vita ya kutafuta mayan. Kama we ni moga enda kajifiche kanisan. Hisa fai destination ni kanan. Cheki moshi kwenye hewa vile bush ina ban. Na tunasonga vile jaja ameplanka. Huelewi biblia kajaribu na Quran. Ata wakicheka wakisaka meno. Tutabaki wima tuka vile neno. Watabana kuwa watazidi senyo. Tutazidi chonga vile misumeno. Ini mada, hit after hit mina wapa tu ni mada. Kasi mali rasli mali itakuwa ni mada. Cheza na mali mess na hali nitaleta mada. Madami ya mada, Fandela is a mada. Hit after hit mina wapa tu ni mada. Kasi mali rasli mali itakuwa ni mada. Cheza na mali mess na hali nitaleta mada. Madami ya mada, Fandela is a mada.
Unajua the Scat Diva
Fashion Nova bado kakiva kitenge kana pendeza. Ah kana pendeza. Toto stingo zake ni noma noma. Noma noma. Figa yake ndani ya dire na wapa homa. Ah ina wapa homa. Esima baby sa fashionista. Fashionista. And I like the way she bend over. Ah bend over. See my baby's a fashionista. A fashionista. Nikiwa nae game over. Ah, game over. Oh, I love the way you break it. Break it and pose. Oh, baby, break it. Break it and pose. Oh, I love the way you break it. Break it and whine. Ah, my baby, you fine. I love the way you break it. Break it and pose. Oh, baby, break it. Break it and pose. Oh, I love the way you break it. Break it and whine. My baby, you fine. I feel like you just say I come on guitar. You went to denge wando guitar. Ukibandua mina bandika. Oh na na. Amando mos mos na maringo. Kaki smile kana dimples. Still in pattern, girl are different. Nobody can test only bad man a bingo. You see my baby's a fashionista. Fashionista. And I like the way she bend over.
This is DJ Ismael.
You see my baby's a fashionista. A fashionista. Nikiwa nae game over. Ah, game over. Oh, I love the way.
Toto ni meganda. Shepula Uganda. Kama gai we manyanga.
Ah, my baby you fine.
Beautiful, wonderful, beautiful. Toto ni meganda, Shepula Uganda, kama gai we manyanga. Beautiful, wonderful, beautiful, is what you are. Beautiful, wonderful, beautiful. Can I look at you? Can I be with you? Can you be my eye? Look at you, fall in love with you, girl. You love me, nakukunda, kunda, kunda. Nakupenda, oh baby, nakukunda, kunda, kunda.
DJ Desma 254.
Nakupenda, wangu. Diana ma, Na ukipenda tuende kwetu madare. Tugote machizima. Machizima.
Sibajua, the scratch diva. You are more.
Panties hapa wikende situ pinangi mababi jo wafanya uko ili upigwe searching seti nilikata ako kangia uskani blow netibuda ezo meno niliogopa biting ulitoko na mbugia kujikifika tena kuchanga na kamzinga unatonga nate
tunajua the scratch diva you are murder
tunashureja na zili nifikisha doni katoto kwa kiweza tunakaita tunakatha jizile ni Tijakata, mamuri wako hunting Kutatoka drrr, hapo kikosa kinyambi Atotoka kiweza tunakaita Tunakatha, jizile ni Tijakata, mamuri wako hunting Kutatoka drrr, hapo kikosa kinyambi Kama ni pacheta sai, manzi fijangu ni shura Ni wamba mustai na sijaidurura Nyesha those dice kushikia botura Nyamaza mkata nyoyo boya menza kuzandula Unanyonga dilile buda pitinda tunanyesha Ukinyonga sana utamaliza fingerprint agumba Unanyonga dilile buda pitinda tunanyesha Ukinyonga sana utamaliza fingerprint agumba Kwa kiweza tunakaita Tunakata Jizile
nini
Kijakata Amuri wako hansi Kutatoka
zenga
Kwa kiweza tunakaita
Mama mekeja leo kwa sababu ya Kuna nani mutani kenda weso heartbreaker Nipo radhi Tauni danganye danganye sawa Umejito lini kupe to love Japjua jua sisi Sila sumbaya Nipo radhi Hata unidanganye ntasema sawa So baby tuende lockdown Mfuko nina mavumba ila sina somebody Hata kinywa jinisha nunua Tuende
Na tukikuwa manjua chatia na pima Simu mkumbuja weze zima
Put on your makeup Upendeze leo hatutazima
Aya tuende taratibu
Taratibu Taratibu Dija kuja kuharibu Haya tuende taratibu 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 Sija kuja kuharibu
Kama kosi Nelenda kama kosi Kosi Usilete ni kosi Na ukitaka kotle
Chuna
zango
na odi Yo Taratibu dogo dogo pesi yangu ni ya kibabu Papa Fadela minta kufunza adabu Weo kama life, kwanza masa za kafyu Kyo na beste yako, mino gopa mtani hamu Right, left, tunaifanya kisalsa Street kwa your dress, ndo inafanya na kutaka Mana pimps, unaifanya for the culture Oda kile unataka na iyo bili lekwe hapa Black fine ting, na unasleka viking Leda vodo ima sasi die jean Chafua sheets after this to dry clean Now you rocking with the best kwa isin
Aya tuende taratibu
Yo yo, it's your favorite boy, Mr. Seed, aka King Seed, aka Starborn. And unasikiza mix. Ya the baddest DJ, DJ Desmas. I'll see you. Scratch it. Boom.
Yeah.
tamka chocola ama chocoba ama kau kingia dufo na sonto la tamka oreo tamka kiombido tamka for me jabare na mamorio. They call me Mr. Tam Tam, brand new B-A-K-A, kijana handsome. Hustle ni on the day luam, plasma, bank account, baki lump sum. Kuishi poa, kudishi, kupiga luku, stress kutoa, niko drinki, niko manduku. Kambia wazito, spime, utachekwa bure, na mziki, uenda shule.
Kita ni tamu, kuicheki bila kudambo tap, ni kukosa ni dhamu. Unataishima, na kuitangaza, Tafune baby mumunye usogope kunishika weni kone kitu tamu
tamu bana tamu bana kitu ni tamu bana
yo basenda wengoja mini umoki ndo niteke pointi uko na roba tina kaumelewa ndo uski maisha tamu sana sidishi mturana chopsticks kasi mayai pasuan pate juu ya smoky sikila kitu tamu joita lambona ulini kuna zile uneza set sikulibukia kilini tamu kakupoka fast born wa wanjiki kitu tamu tight hizo ndo umeza kasidi na makinika na sija isome ya group of schools kukafunga kabla 30 hizo sando boss moves achana lobster over mlando seafood after lecture kesho weku chikwangu na sit
ni mama ya ina donjo kwa lojo K1 tuko area onja kitu tamu bana
tamu bana
ni kitu delicious so so sick be serious uko within or without that you're in or out no doubt vile rapi kwa damu sana vena kitu tamu sana
vena kitu tamu sana
oh kitu ni tamu bana
kitu ni tamu bana
yeah naitwa pro man
wakileta beef mina leta cake. I like sweet things but can kuna toothache. I might just sing cause it makes the girls shake. But fast ngoda ni rap, ni bust kama Iraq. Ama kama Iraq, wakidonda na nasikia kwa mna bong. Kakitu ni tamu si mina bong. Ukisikia kiwaru zidi kubonga, situ kikula mawaru na manya majoma. Anai boy, ikitu si ni tamu. Tamu kama supu ya nyama. Ama kama ikusti ya mkamba. Ama call you take my number.
Angusha hiyo ngoma kama mawe.
Sababisha pa mabilio Mendio Chagwela machinio Hiligio si izio Hiririo bad girl yo mimi yo Teki quality si material Iflo inapigwa dogo Vile woku skoinangi Sote ramos baba jibangi Che tukivami wapa nani yo queen Nani ako ready kuredi ya team Diga gazi meka mom Cheki vile macho zikuwa rouse Ime check mafala wana nisa round Rostana wana jigrown Na kuchafua ni hapa ground Mali safi na kuchombele karaut
Siplaina Ana ni para ya kuste Ana piga maliza ya Yal ni komedi kuspen Kumedi shika 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 umeta mata Benzi la kotulo mimi ni nataka Wezi ni kupe bulldoze vile unataka Iki wana wewe gyala kuna matata
Kwako misi ondoki, si toboki, si banduki Kwako mimi si choki, si wezi Mimi mkwami
Show me up the old you Look of fine up, una ni set on fire where the fine up. Tell I wanna take you away with the dinner. Lying in a big head and liner, but the when you're young, you go pele. Pretty, pretty, pretty girl to come belle. So on the cuba, my pen, the cuba tell it. What you want to do away, yeah, yeah, we tell it.
Quaco missi on doki, si toboki, si banduki. Quaco missi joki, si wesi, mimi kwame.
Oh, yeah.
Yeah, and souls in the world, guardian angel, Jim and Aguan, so the music doctor, and I represent for DJ Desma. Let it go, DJ.
Tinajua, the Scratch Diva.
I still have the cats and souls in the world, and I'm going to Jim and Aguan, so guardian angel, talking about food.
Napenda kukawewa, avile paka napenda maziwa, my God. Minapenda kukawewa, pale ulipundo nataka tukuka, my God. Kuna kutinswa ya yuwa, natena kuna matwiswa ya yuwa, my God. Kuna kutinswa ya yuwa, natena kuna matwiswa ya yuwa, my God. Minapenda kukawewa, kina you process no nataka kuka, my God. Then I promise to follow where you go, pale ulipundo nataka tukuka, my God.
Shanadia mukamu sheria lazima mfuate juu ya serikali. Tunadai mukamu kuna shanadia mukamu. Tunadai mukamu kuna shanadia mukamu sheria lazima mfuate juu ya serikali. Askari sura yake wevi kaya kali kali sa
lazima ufuate kodi
sa kodi basha tuwezi get cozy corona corona tulishikiwa kwa kona na mbona unaendesha ni kama uko na kolera
afande sa
sheria pia ni wera. Kukata maji, muna jifanya musa. Na nusa watoi, mulio banani ruhusa kipusa. This time tulibeba jovi. Unidorende, hatuta hata za hoa.
Mima ngana, napenda life, napenda dema na jidai. Ati amevai, kama niluku piga white. Nikame die, ako machingri mangwai. Na bia light, kukata maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko, simi uo mekalia. Ni sheria na itaki masheria. Sheria
Sambuka nikiple kinazinduka shetani amepanda jini mkata kamba serikali inapindua mindo kiboko yao wakisleki tunapita nao tena haina kuchao
yani baby wewe ndio mama yao
afane pita ndani yani we chuma inalala ndani ndani shamra shamra za kipapi we enjoy the party napiga sherehe. Yani mpaka kuche tunapiga sherehe. Yani mpaka kuche
mima nga napenda life napenda mwa na jidai ati amevai kama niluku piga white nikame die ako machingri mangwai na bia light
kene stand up
maji ni sheria wakera ina machuchumia hiyo ni mwiko simi wakalia mwiko sherehe na itaki masheria sheria.
Hey hey, it's your girl Nandi aka the African princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Take it again, gang, and my thought I'm bugging again, yeah. Chicken and goose, shake it, bam, bam, packing the tent, yeah. Take it again, gang, and my thought. Take it again, gang, and my thought. Gang, gang, my thought I'm bugging again, yeah. Chicken and goose, shake it, bam, bam, packing the tent, yeah. Come and just official radar, send a word and to pick it, I get there for you. Turn a gun, tea, in the Fanta, to Nakata, in the Rasta, man a gangster. Someone will take a quill, goose will check a cook, a quill, I mean, attack a Santa Ponda, rnip, take a care. Man, I know you could beat a shinda, add him or sick. I come a person, Vita man,
I don't fight chicks.
Na rapping is a foot, your career race, in a beer, chuta, juta, cook the beef
at your own risk.
In the Lambo, and a Subaru. Can't race it. Big ego koko jambo let's face it. Luna hand kabo lingua can't take it. Nina swali hey amigo, can I kick it?
Oi 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 oi. Oi 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 oi. Bad vibes I'm allergic to. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Bad vibes I'm allergic to.
Ulioko kana bado jomo kabuda sauna kula tumo kwa ukikosho
shuhuda. Unanifanya we mreligious na unaroo ya Judas. Una betray my ninjas juu ya salasa buda. Roundi tumenona kapa kaza buchari. Na sura kama tiangi hapa kuna fojari.
Say what? Tela mwangi. Niede kigwere, yumete kwa ni. Niede kigwere, yumete kwa raihu. Niede kigwere, yumete kwa raihu. Tumete kwa raihu. Tonete barafu we. Diari kinye dhukuru none jowe madhafu. Werute hadafu, doe de dhahafu. Cheta kwa nyabura na disoka gana grudha. Didaga gasugu asio age no gufudha. Ekera kera tugia kutigana na kia kwa na doka. Dehere maudo matare na fata. Boss, I'm not just somebody, I'm a limitless force. Africans are lost, better bring him back to core. Call yourself a lion, but you just a house cat. Gotta switch that, flip it like an acrobat. Mambo bado bele yaku cheesy. Catch up with me, uta fall come a dizzy. I mean,
Desma,
I want
off,
no, no match up.
DJ
you need
Desma.
Back up, I just add up.
Ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge, dodge sahani, dodge, hepa, dodge vikombe, dodge, mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua, aki baby utaniua.
Sijali,
babe supunguze kisirani, unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik. Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting amenisiti kamote.
Future price, we check ilado dunge digaga za welding. Form zangu waziku wangi za wengi. Sako ndogo mambo ya mbogi sipendi. Gumzo na mungu mambo ya uroki ndo sipendi. Malkia wa mamoto kakalisi. Been around for a long while kakamisi. Kaka empire, tell me nani kama sisi. Kamna tani nyinyi ndiyo next wabishi. Undisputed soldier. Mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank, mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zinguliwa na madaga.
Yo, what's up, good Melanin people? The comments swagger the baddest right now. I'm chilling as a DJ Desma.
Shout hallelujah, oh my God. Mikiki, 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 mikiki. Mikiki, mikiki, minafanya vitu bigi. Mikiki, 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 mikiki. Mikiki, mikiki, minafanya vitu fiti. Mikiki, 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 mikiki. Minafanya vitu bigi. Mikiki, 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 mikiki. Mikiki, mikiki, minafanya vitu
fiti. Nimelewa, niko na kipati nipetenda. Oh yeah, mommy body fire. Ukam na mabishi na mavela. Oh yeah, eh, niko pombe niko shada. Mademo kaka mtu na guaya. Eh, eating body malo. Design na wasero nyiri ya ghetto. Eh, pepeta zungusha. Pringisha kiuno mami pepeta.
Sawa na manate.
Pepeta zungusha. Pringisha kiuno mami pepeta.
Design na vete.
Pepeta zungusha. Pringisha kiuno mami pepeta.
Sawa ni mba.
Feel the vibe, look at you. Yeah, deep on
Design my capito, don't give me ya. Baby girl, mommy when I look at you, everything that you do, I wanna make it true. Usijali baby mi bazu, everything una die mean to go batu. Baby vile una come through, dani ya mini yako mimi nita come through.
Baby vile una come through, dani ya mini yako baby mita come through.
Terrence,
kaki come through. Abebo don't mora kaki come through.
Kidwa usuto donga nyalo supply. Jaberin fine combo hadi kapai. Ipomo si ato sami gumo tadai. Nechwa da namba monda manyi batai. Ayudo kisete owada kuchoka doge. Ilomba sechete ufisi donge na loge. Chapati bede nganeto kumita moke. Odiro na toke gidogi onego ahode. The fine girl tima wise jo adwani bedi man. Ingo godi dimora gika kiwan. Kitako miel dongi teka ka design. Acho ni tiki ayego kalogo nai.
Gizni koriko na zingati Nikomboka na mashata.
Shatare atuwezi rienga furda. Maruche mazangwenyi wa bugde. Nikondit ni meholit kuboswe. Nikiduit wana VX ni mabad mind. Subenje kila mdowi brigenje. Bro kavi kwa inzagi kanje bro. Makuela miu kasuka salopa. Ndesa kuwateka na mdesha. Mzaga kuwajaza kangito. Shashken miu pigia ni za TY. Nichma bufalino na jatimo. Jamse kuwa pandis na maniple. Jinre zimeriesu tumemokre. Kanairo tumegova na dikuwako. Ronga ni wadie na walajo. Kevin ya marine kuwa boombrush. Ijuga watalego awazawe.
Giz giz niko riko na zingati. Giz giz niko riko na zingafu. Giz giz niko ngeso na morata. Nikomboka na mashata. Giz giz niko riko na zingati. Giz giz niko riko na zingafu. Giz giz niko ngeso na morata. Nikomboka na mashata.
Niko steam niko wabli na machaji. Elnjavati mendo wa maria e. Kuzingati bila ata gifla. Mendo shifu street mainadi. Gigis kuwa icha kuwa kata. Na my grade zimengwata. Mr. Go missing mtani hata. Nikenda suwa mwezi niguduka. Pika James Riang niku gasta. Rima miu watikigiza kifasta. MG tunaleta ga disaster. Na wachai utadhani mini pasta. Niko round nime pull up na mchupa. Makangede nime kuja kuwa tuma. Niko round nime pull up na mchuma. Makangede nime kuja kuwa tuma. Makangede nime kuja kuwa tuma.
Giz giz niko riko na zingati. Giz giz niko riko na zingafu. Giz giz niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata.
Kama penzi safari niko tayari nianze na wewe. Kama kuku subiri nita subiri niwe na wewe.
Yo, what's up, good safari, call me Swagger the Body Straight Now. I'm chillin' with the DJ Desmond.
Kama kuku subiri, nita subiri, niwe na wewe. Hata kama nauli, babe usijali, nita leta miye. Nimeweka nadhiri, kwangu moyoni, nisikukose. Kwanza livyo mbika mama, figure fire, toto moto. Sketi kibana, akili gaga, ndoto moto. Ninapenda uki inama. Figa fire, toto moto. Skate kibana, akili gaga, noto moto.
Tick, tick, ati weni time bro. Sangapi, una plan kupon. Ati weni time bro. Sangapi,
baby let me be your controller.
Controller,
let me control it.
Control.
Baby let me be your controller.
Controller,
let me control it.
Control.
Baby let me be your controller.
Controller,
let me control it.
Control.
Baby, let me be your controller.
Controller.
Let me control it.
Control.
Master Wood. Yeah, young boy.
Please
call me. 0711-670-804 on Instagram. Follow at DJ Desma 254.
Kazi lake mwana shango. Moyo wangu kwa kechambo ndo ananifanya na waza. Shozi langu wapi chanzo limegeuka tangazo sisemi kanyamaza.
Saya menifika gambani yanapuputika gambani yakinaumia. Sina pa kushika jamani sijitamani sangia.
Mapenzi gololi nimedema, ndofu kibori sina jema, na mengila nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Ni umenikoroga, menikoroga.
Shabana naeze kama bati naziba nyufa ila yeye ndo analeta panya. Na mwingine na misi na misi na utaga na mkisi wenda ndiyo yeye yeah. Ananiumiza wenda ndiyo yeye yeah. Bari yangu nyambizi wenda ndiyo yeye yeah. Anae Julia, wenda ndiyo yeah.
Zikololi nimedema, ndofu kibori sina jema, na mengila nashindwa kusema.
This is DJ Desma 254.
Mwenzake sifichi zilipenya, hata siridhiki nikihema, japo siyo chanda chema. Ni umenikoroga.
Swagga the baddest right now, I'm chilling out with DJ
Desma. But that damn day, mambo kusha. Mambo do ya bitch, you na do.
Jeza ni kona kuna kichwa.
Badman Bablican, nataka yonduru ataka sifam. Ilani ni caption na ikwagi fan. Kuna kisplashing kama dam. Bam bam, chiki chiki bam bam. Bithi mneza kuimbia mbaka rhythm. Kipi, njikti, tifi. There's a meeting in my bed. In my bed.
Cheza nika unakuna kichwa.
Ooh la 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 la.
Kuna penda gama mtoto.
Ooh wow 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 wow.
Cheza nika unakuna kichwa.
Wow, 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 wow,
Asante mini boy ordinary. Tukipata na kwa chomu sini hande. Jina kubwa kau juu isi usare. Usupa nta kujengea di palace. Weni mrembo na kulaga nini ngware. Kauna dari nta kufikisha kitale.
Roll to kufichali ni na license.
Ushani teta wa like a fande.
Minka kukumbuka na upendo wangu kwako maradufu na mama yangu achoki kukusifu toto lakishua mwanae kapata jiko wanabonga sana hata kituendele moyo wangu umekuchagua wewe wanaongea sana mimi nakupenda wewe na maneno wanaongea sana na kuaminia mama sasa cheza kiwewe hey ni sawa
nitenda na piji mambo
sawa
wataki tufurani
ni sawa
abe abe
sawa
Tulizopika nawe zinawafanya wapige kelele sijuzi juzi yule kimelemele alileta fitina ukacheza kiwewe and I know there's a better day mimi na wewe bila mapepe nikipiga masho na mabeta pe nikuvishe kabete if that's okay na wewe sio ordinary umebarikiwa hapo nyuma unapita na wewe sio ordinary
wacha zungumze sina subiri harusi bwana
ni sawa
nitume na viji mambo
sawa
hawataki tufurani
ni sawa
abe abe
sawa
ni sawa nitume na viji mambo
sawa
hawataki tufurani
ni sawa
sicheza kiwewe
sawa
Yeah, mepola na jani kikam Nuji chocha mbaya kwa mafala jumamani kifaa Naka uja top up ni reverse Spendi competition kai ikona kam na sila Sawa, mista kijua juna penda haga na bana yo kifua Nasema hivi nataka jotu kwe wawile Ukikam hivi usha juanga form kupewa miti ala Na kujua sana na unapenda nga banana Na iya pasi kitanda na unani ite kibanda Isi ndizi iza hapa nina guava
yeah, Unataka taka roaster ama roke pia Ni bei kidogo nitakufikia Alafu kuna vile unani angalia Na macho flani ndogo jamu za kunipimia Unani maliza ukini angalia Maliza ukini angalia Unani maliza ukini angalia Maliza ukini angalia
Finally za mada shirot Backside umebeba kilo Na kufata kila mali yugo Unafanya wanavunja shingo Mama sita, senyorita, bailando Mama sita, senyorita, bailando Cheki venya navo wine Cheki venya navo grind 420, nikiseti Bado umestick tu kwa mahedi Mali safi kende chainzi Bad boy mina die bad girl Bad boy mina die bad girl Bad boy mina die bad girl
Unataka taka roaster ama roke pia Ni bei kidogo nitakufikia Alafu kuna vile unani angalia Na macho flani ndogo tamu za kunipimia Unani maliza ukini angalia Maliza ukini angalia Unani maliza ukini angalia Maliza ukini angalia 3-2-1-0 mindio baba Muzi washa nalipua ka Osama Ukini penda ntakulitka Obama Na sister skiza ghetto siwezi hama Na nililan kuwa humble yo Siyo leo bana nitangu tukitambo jo Attempts na kuwa gabizi niki gamble don Kukupata sidagi shindwa kuku handle no Najua pole pole na vibe yangu nitakushika Kabla zifike jo situ wakisheshisha Nataka kareja kukushika shika Na vile umebeba mina penda yungu Unataka taka roaster ama roke pia Ni bei kidogo nitakufikia Alafu kuna vile unani angalia Na macho flani ndogo tamu za kunipimia
Nimefika na niko na kusudi Nimekuja kukubama nkimaliza ndo niru Di, isikize kwa sababu huna budi Zi mistari za leo nimezito watuburu
Scratch diva
Kwanza na cheki uko mudi Pili napenda iyo hudi Atakawe ni mse wa nduthi Amka usakate juzembe ni upuzi Paka jasho linuke ushuzi Shuzi, shuzi Squeezy na ringa nko chuzi, 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 chuzi. Moto paka unashindwa kuhando, hando. Niko kwenye flow songa kando, kando. Karibia ni nongo ne jambo. Mr. Kijua kama umetoka ngambo. Zitoke, zitoke, ey, zitoke, 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 ey, zitoke, 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 ey, zitoke, 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 ey, zitoke, zitoke. Fire, rende inagwaya. Ngoma inachuna nipeleke Ulaya. Hapo kilegea tunakukaza na pliers. Kutu adikucha kuja na kina pliers. Zitoke, mini kuokote. You say my name ni kupeleke popote. Saru, ntakupa chochote. Ata kama ni mbali tutafika huko kote. Jichoche, choche, jichoche, jichoche tu. Hey, zitoke, hey, toke, zitoke tu. Moto paka unashindwa kuhando, hando. Niko kwenye flow songa kando, kando. Karibia ni nongo ni jambo. Mr. Kijua kama umetoka ngamu. Zitoke, zitoke, ey, zitoke, zitoke.
It's Batman Killa.
Zitoke, ey, zitoke,
Vicky Bande.
Zitoke, ey, zitoke.
It's Batman Killa. Amanalewa wakunywa nini itishapewa hivi uko mwenyewe ama unabebwa hapa ni mjini sije mtu kamegewa Shakira Shakira kanisho na Shakira salio sijabakiza pesa benki kamaliza Shakira Shakira kanisho na Shakira salio sijabakiza na baki ninapuliza I know she came for the guap. She goes sit on Renette for the guap. I know she came for the guap. I know she lied for the guap. She goes sit on Renette for the guap. She gon' keep for the guap. Still for the guap. Go down low. Girl, make I see you go down low. Go down low. Let me see that you're so down low. Mama we utadhani kashuka toka Marekani. Amebeba Zigo utadhani na jodhani. Toto idadi na nusu, nusu. Kanifunga mabusu. Kanichuna ela. Finance, 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 finance. Shakira, Shakira. Kanichuna Shakira. Salio sijabakiza. Pesa benki kamaliza. Shakira, Shakira. Kanichuna Shakira. Salio sijabakiza. Na baki ninapuliza I know she came for the guap. She go sip on Renette for the guap. I know she came for the guap. I know she lied for the guap. She go sip on Renette
Desma,
for the guap.
Desma, DJ Desma.
She gon' key for the guap. Still for the guap. Go down low. Girl, make I see you go down.
Angel body good, wine. And on my fault your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine. Girl body good, wine. And on my fault your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine.
If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're sexy and you know it, clap your hands. If you're ready and you know it, and your body wants to show it. If you're sexy and you know it, clap your hand.
The Scratch Diva.
Just wind up your waist, girl. Uno wine up your waist, girl. My God. Just wind up your waist, girl. Uno wine up your waist, girl. Girl, body good, wine. I know my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine. Girl, body good, wine. I know my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine. Kick it up in a the place, girl. Roll it up in a the place, I'm a she place, girl. Hey, your body been no fearless, girl. Me love it when you wine, I'm pushing on me waist, girl. Hey, can't offer them a fearless, girl. Wine so good in a the place, man, I feel risk, girl. See me, bad girl in a the place.
Is that me love for your been up in a
place and mash up the place, girl. Body good, wine. I know my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. You know wine, you know wine, you know wine, you know wine, you know wine.
Drop ni di di genje genje goma joni genje chezo kiwa solo ama joki wana rende genje genje goma joni genje kama usha ipenda basi jevalishe pete nime change flow nitabidi waipende ubaya kuwa ho uwezi control joma nyege genje genje cheza na kadenge wachenge 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 kikadenge nime jipuliza nkajipata jia ndege na kenye kili nice mino likuwa kadere funny han jipata na kirende legalize thing juma zejo kuna venye mambanga wa na kerere manguo wamevao nikasia na mirende kijana manufaa yani kijana mgenge na ngoma inafaa yani ngoma joni genje genje ngoma joni genje chezo kiwa solo ama joki wana rende genje genje ngoma joni genje kama ushaipenda basi jevalishe pete genje genje ngoma joni genje chezo kiwa soba ama joki wa matembe genje genje ngoma joni genje kama ushaipenda basi jevalishe pete nimechain flow na bado ngoma ni genge toni nimechain na bado ngoma ni ende chain na mahitas je wasenge genje genje ngoma joni genje kama undai shamba kuja basi jona jembe na paraza wa mama waachie je wenyewe tutakilia sana mpe basi wembe vijana tutakazana 2030 tuwe mbele gava cheki mimi sio wewe wacha nchini shadalio mimi unielewe wachenge kikadenge kishafunga kama pele only one delo mbogi ni the only delo lo famere tunasaka tukishika hizo doko airi shuka tena sana choma vo on the beat na kango mama drop ni dd genje genje goma joni genje chezo kiwa solo ama choki wana renje genje genje goma joni genje kama usha ipela basi jevalishe pete
inga chukila mimi na chafua yule mkoba ni shamba na mbafua siwezi rudia kunyonga na mapongi za siwezi rudia kunyonga na mapongi za kilami kilami nina ndai mbono tembe kwa lami kilami kilami kula yote ni kwa DC maganji kilami kilami, form zangu ni maheni si majani. Kilami, kilami, zikishika tuna dance tu kilami. Nimemte kitoka mbali ya meni bebea dem kistero kumchorea. Ana hips, tako pandizia. Minataka kumpandia. Nataka kuzitoa kwenye sindiria. Nataka hii chuma kumsindiria. Napenda gakiwa kwenye kamina. Drip drip cheki vile nimevalia. Uwezi cheka kaa haujui kulia. Uwezi kuwa dereka uje kuwa biria. Chai siyo tamu kasi ya birika. Mtoto kanisa kija kwangu haribika. Kawajua siri yangu chorea. Niko tembe na sijai kosea. Kasi mtaro mwaga hiyo mbolea. Kasi mtaro utamu mekolea. Kilami, kilami, nina ndai mbono utembe kwa lami. Kilami, kilami, kula yote ni kwa DC maganji. Kilami, kilami, form zangu ni maheni si majani. Kilami, kilami, zikishika tuna dance tu kilami.
Kanungo, 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 kanungo eteko. Kanungo, 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 kanungo eteko. Sauti ya mapenzi nitaka headphone. Nawe inaka una hormone. Love flu iko hapa n common. Na leo smell inanuka roll on. Apo sipa tutaka jipotol. Na leo nakupamba ni na cotton. Nyama choma chemsha bongo. Na leo nda kuchomo ribu kiongo. Do you know me? Do I know you? Do we know we? Kera rahia mean shit I'm saying. Kera rahia dem yako ni pay. Una kera, ha, una demu wa kisumusu na peo. Hii isi fair ni achikuwe pair. True or dare,
don't come there.
Kwa kirea, nangoja bear.
Kilami, kilami, nina ndai mbono tembe kwa lami. Kilami, kilami, kula yote ni kwa DC maganji. Kilami, kilami, kwa msangu ni maheni si majani. Kilami, kilami, sikishika tuna dance tu kilami.
So 0711670804 on Instagram. Follow at DJ Desma 254.
Your homeboy City Boy aka Bowser Baby, and you are listening to DJ Desma. She's one of the baddest, best DJ around this town. You gotta keep it locked in here.
0711670